akekho noyedwa kithi o perfect. Okusithethele inkinga ukuthi uma sikhola kuJesu kuba kanjani pho? Ngoba izethembiso zakhe ukuthi uma sibeka ithemba lethu kuye uyosinika impilo entsha. Angibingelele ngamukele futhi engosine fresh ngengusibalo Bithi Ngema ongomlomo ka Bene Diamond we Christian Networks. Ngakolunye uhlangothi uma ubeka ithemba lakho kuJesu owakufela kuleso siphambano izono zakho zithethelelwe futhi ngokuvuka kwakhe usunikwe impilo entsha. Kodwa khona kunjalo kuye kubuye sengathi ukwesaba kwethu ukwehluleka nokuqhuzuka kwethu kulokhu kulenga kungaqathakile kithi. Kungani uNkulunkulu angavesa guqula umhlaba wakhe ngokuphazima kweso ngamandla akhe qede asenze sibe ngaba perfect? Kuba ngeminye imibuzo umuntu ayibuza yona. Nokho sithola ukuthi luguquko lolu oluqhubekayo olusithatha impilo yonke ukulifeza nokuliphelelisa. Incwadi kaThithu 3 verse 3 kuya ku-5 ngokuba nathi kade sasiyiziwula abangalaleliyo abadukiswayo sikhonza iy'nkanuko nokutamasa okuyizinhlobonhlobo sihlezi ebubini nangomhawu sizondekile sizondana. Kepha lapho sekubonakalisiwe ububele bukaNkulunkulu umsindisi wethu nothando lwakhe kubantu wasisindisa kungengamsebenzi yokulunga esayenzayo thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Ngakho kwenzani ngalesi sikhala esiphakathi kokuqonda kwakho itheoloji kunye nobuqiniso bokuthi isono siyathandela kithi? Ngezwe enye indoda phambili ithi isifundisa ukuba nokunganeliswa okunempilo ngenxa yokuqhuzuka kwayo. Ngamanye amazwi iyazi ukuthi senziwe busha, kodwa ngakolunye uhlangothi iyalibona uqobo lokuzulazula lwesono futhi ayizukusitotosa lesi sono, ayizukusimukela. Izoqhubeka vumela uNkulunkulu ukuba enze ukuyihlanza kwakhe impilo yayo yonke kulomhlaba. Ukunganeliseki okunempilo kuyinto enhle, kuliqiniso kukhona futhi ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. I-devotion efresh ungayithola nsuku zonke kwakho chofochofo. Nansi inombolo ye-WhatsApp ungasithola kuyo 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast, ungakwazi ukungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo sidawunlodele i-app yethu kuzo zonke lezi inkundla. Igama ozolichofa kumbe ozolibhala lizothi nje Izwi Elifresh.